Yeah, your boy Cruzy.
Click on the track.
Yeah, in Advivica.
Yeah,
it's
true.
Yes, mash. Yeah, iwe kabizo, nizi wanduwa mzegede. Koma topaka tumalapatuwa mzegede. Nina miponti umabazi vera chizwezo. Mveka dobole kota nizo kumwaka vebe. Poni ficha iwe ne chamula. Sinima flowela mahala iwe ne chamula. Gero wako anangongero mbwero mpinda mula. Ose yesu kuyo kanipeza ni mpinda mula. Nae sinichi kuhutu kwa toa kula mutu. Hafu nika kutibloku wa kula mutu. Hizo sisi zirishagi sa kula mutu. Paja pose za maona kuti sa kula mundu. Anyway, jate wa malapa kunundine. HQ atibwanji hapo njevrendine. Tumavesi ni tufupi na mwemurundine. Nae weka cruise tumavicha hapa holundine. Nina mabuzz ngani foni ya gona kuchaja. Musame track ni vangono wende vama shansha. Tinesti hape niriri pano nika yaka. That's the reason why zini majewa kutuma rapa. Hizi vesi ni suveleza ni mawezi. Jitari yesu kasiriza ufake vesi. Then niri vesi pali vesi ufake bubesi. Seguka mutu ni jewe ni kujere baby. Yeah, kalamu hizi kalia ya ole kamanje hapa ni sirize. Na engineer track yanga hapa ni ngalize. Zina sirize kuflow waliza biti biti rize. Vera miponto, paka mwandi ne chishimba. Dine nyuwe mwe waliza kuchilimba. Varusha kunigweza badi chikruzi chilimba. Mwe dibu with the boss inigari imba. Ok, back to bine, muziwe. Jino jaka, aliko nine. Yeah, aliko nine. Jino jaka da mwelo gade kamfine. Your boy Cruz, inasiwe.
Click on the track.
Yeah, your boy Cruz.
Download more music on ZambianMusicHits.com.